Chani, etiwe kusi singu unaribu chani. Kanda ya ziwa watu wametega chani. Mezama medelani kuna suka chani. Sechi sechi chani. Chani, toka kunganisha machani. Zungusha mpaka unanasa chani. Sechi sechi sechi. Cheka cheka kwa keji, na kuwekea kitu speshi. Natoka na umeshika majoki, suna nijua na hoda wami. Temperature mepanda 100 degrees. Maniga, maniga, maniga please. Sini changanya madawe saiz. Nangalia chaneli zangu kwa biz. Temperature mepanda 100 degrees. Maniga, maniga, maniga please. Sini changanya habari saiz. Nangalia chaneli zangu kwa biz. Sechi, sechi, sechi. Fatiria chani. Igia watulizia chani. Kamati alani ukipata chani. Sechi, sechi, sechi. Chani. Nediwe kiusi zingu wa unaribu chani. Nairobi City watu wametega chani. Zama Kongo Kinshasa na suka chani. Sechi, sechi, sechi. Chani, toka kunganisha machani. Sugusha mbaka unanasa chani. Sechi, sechi.
Classic music.
Killer.